ministry yebyobulamu era budde nti abakyala abazito abasinga obungi naguno bujja ate bafayo kugenda mu scan nga bali mbuto okumanya omwana bwali ekintu ekiviirako obuzibu obuba buliwo bonna okuzuulibwa ekikerezi ddala okusinziira ku ministry y'ebyobulamu ebitundu 28 kuli 10 eby'abakyala abali eyo mu bukadde bubiri abazaala buli mwaka mu ggwanga lyonna bebeekebeza mu scan oba ultrasound scan okumanya we bali ministry yeesigamizza omuwaatwa guno ku bbula ly'abasawo abatendeke wamu n'ebikozesebwa ebikulu mu malwaliro ga gavumenti naddala mu byalo nezi disitulikiti enzibu okutuukikamu abakyala abasinga gye beesigamira ennyo amalwaliro ga gavumenti bino byayanjuddwa ku mukolo ogw'okutikkira ogwabadde nate ku kitebe kya ministry y'ebyobulamu e Kampala era ng'abasawo 10 be baakomekkereza okutendekebwa mu bya obstetric ultrasound scanning wansi w'enteekateeka eno ewagirwa Inabel era n'essibwa mu nkola awamu ne Albert Cook University a commissioner w'ebyobulamu obw'abakyala ab'embuto n'abaana ku ministry y'ebyobulamu Dr. John Paul Bagala agamba nti gavumenti n'ebitongole ebirala kaakanesira biritadde ku kubunyisa obuweereza buno eri amalwaliro aga health center 3 ne 4 abakyala b'embuto ab'omu byalo gye basookera okuddukira n'ate okufuna obuweereza buno